Saponolo.
Banks 546. Yeah.
Not liberty, collect. Now try to debrace it. Easy love.
Music for you.
Yeah, Malaza. I think if I continue to joke, I'm
a teacher.
Yeah, Malaza. I think if I continue to be like a woman.
Kutini peko namba yako Okuja kutineo foni yangu ili epatiri Nga tukuna kutineo ni kufomele ni kulile patiri Nenga wai mwewa ni patiki kuwaya waya Mwana kazi kumpasa patiri Choya mwayamba ni kumpasa patiri Uka mpasa patiri kipa mgaravishane vili vonse vamkuna Nda uona kakana kazi kajeni kupita pita kuni kufuna patiri Ichichoina china kazi tuwela wela pano nukufuna batiri Aka kasirimu nukufuna batiri Na aku aka soti kafupi kufuna batiri Aka naku kambuya kufunika batiri Wasa weye waya weka pase batiri
Ndaba chani kafunika batiri Na IMS kafunika batiri Jouti kafunika batiri Na aye kafunika batiri Si ukiye kafunika batiri Aganda ulaj kafunika batiri
Nilipena ndalama ni za jama Kulapsi ni jama na pajama Bakero ni wapasa ili yense Brand ya batiri soba kose hey. Maria yonu kupa yurimbe Batiri ni yoko sangani zimbe hey. Manama mumatana monga kaya Mutu yopati na nganza tupaya Chifundo tiri nacho paliponse Batiri tikupasa paliponse hey. Kunyumba mutau ni pashopu Chikulu watipasa kwa vihopu No stress ikaili ina shoku Ikwire mushe iza kupasa shoku What else? Yewe, Banks 546
Na Ejeni Na MS Na Musonda Na Emirika Marini Na Chuchindumbo Chindugute Niwe Siye nita imulilo Mali men Belinda Siye nita
Kutu ya manakasa Kukunya vima booster vanifu Zaswa ikukuni sama batini Mutu batini funika wayembe keza Chacha buino buino mfuni Ona niloomba bukata muni Nchito ni kupemba narume kutini paseni batini Kutokuata kupapata prinsi na papata nupemba kupatini Omba uona baka na kaso kupemba batini we Sangapotia la umozi watu kupasa batini Unga kwa nishiri ni kupasa batini Wonsa na kaza bakisa we
Mbaba chani funika batini Na MS
Wonsa kwa kuli na batini
Jouti
Aaaaah Ya iwe
Smokyon Atanda ulaj Siza kwa misa ile Na choche jumbo Chidugu de Chifunika batiri Mbae Na poka sinimo Kachito babatila Kafunika
bawa Kafunika batiri Aani shakufu mirakati Kati ni kaini wewe ni business. Mumba samprufu mwane kupeta uki. Jini kipaya, birosa, asera sitade. Na muya wake mpulumusi. Ningaruweli ni naksiwizi. DJ Wili Patanofu. Ana kingwaisi. Na moza nyangata muna tundemba mumbani mwapeta ukala sizeti. Mchejerenga haku kupasa pasa mapati ilanaka. Mupuloke mulute kumuzi mkarime. Na imbana tuwa nyamata.
Bunks 546.
Sali batikale. Na try to the breezy. Easy loco. From the pot to the bread of banana seeds, you know. It's the flame for Zambia. Ah, Santi son of the king. Yamalaza for the call. What's the kabana chibida?
Wani patigi kuwaya waya mwana kazi kumpasa patigi.